Ɓawo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alalpare joyi lewru avril hitande 2017 jeena yamde soki do studio tamani miɗen tawa e les maisons de la presse ɗo Bamako ɗo jottinono ɗo kabaruji ɗi yumor waygala no humjire wonto ɓoggi jamɗe to on kumpititi wiide botu sappo e jeegoɓe fedde hannde jokkitaade kaldal e kawral ngal timmi keñen ɗo Bamako ɗo wattu jooni ɓe ɓami anniyaji wiide no laamu hakkundejo haani juɗɗinireede les réseau Tumbutu kañe e tawde nde sappo e tati lewru avril waroru ndu nde oɗo wattuduɓe kollitiwiide juɗɗinaaɓe gaawo kañe kidal e menaka puɗɗan toon golleeji muɗum en suroɓe hakkundiɓe leydi ndiɓe kollitiɗeɓe garan faabade wakkati joni leydi mallidi kabaru jawlele le majjunɓe garan noddude fewde e ɗum woni yimɓele malloɓe leydi ndiɓe no kaani faabirade leydi mali ndi milliardji jeɗɗi sefa ɗum warta wattede leyi région ngaji jeɗɗi gonɗi ley leydi meɗen ndi goɗo heeƴo huminigo kabaru yirwere leyi saha leydi meɗen ndi kañum ɓami ɗiɗo anniyaji walde nation jini nde ɓe mbi ko yata bomboje temedere kañum en jiita ley saha leydi meɗen ndi so ɗeɗo bomboje pella bonna toon noon ɓe kollitiri wiide ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗo hono ñalawma keeƴanaɗo hummude wakkati joni o bonnude ɗeɗo bomboje caggal muɗum ɓe dokki jamare nde hakkillaji lobbi no kani teedirade no ɗiɗo torraji gorri sakiraɓe ɗi wonono sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beete ande ɗi bisimilla moɗon e heɗade batu sappo e jeegoɓo fedde hannde jokkitaade kaldal e kawral ngal le leydi meɗen ndi ɗum timmi keñen ɓe ɓami anniye wiide le sappo e tati lewru avril ndu laamu hakkundejo waran juɗɗinede le réseau Tumbutu kañe e tawdini oɗo wattuduɓe mbihi golleji ɗi garan jokkite ɗum gaawo kidal kañe e menaka caggal muɗum ɓe mbi ɓe garan wallude le hen balleguji kewɗi wattu jonoduɓe jooti ɗum wonon gueɗe gonduɗe tabade kaldal e kawral ngal sanne fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Sekou
fedde nde holliti wiide ministére lamorde leydi ndi e mangal paɗe en martininde kumpa kala golleji ɗi gouvernement o waɗi banggal ndi talkuru jam e deƴere ndu golleji hono joƴingol laamuji hakkundeji yewtugol nuygal sariyaji kabaru wutiji garoji e huncangol hoore kabaru ndenagu nder région ngaji gaawo kidal e Tumbutu banggal laamu hakkundejo o fedde nde dardi kumaniɓe kabaru muɗum ɓe wattande hakkille kala ko facintina nder talkuru ndu nde yetti dun sanne anniya gouvernement o daranadi almusaɗɗaji laamuji hakkundeji joƴinadi nder kidal gaawo e menaka e kañe joƴingol ɗi Tumbutu e tawdeni sartagol ñande sappo tati lewru avril ndu ka addat kalis o kay facintinaka guɓe sima e plateforme ɓami aadi waddude yuɓɓa inde hakkika kaɓotoɓe mabɓe ɓe no yawiri nder kabaru luggugol région ngaji Tumbutu e kidal non dun ɓe ɓamani aadi huncande hoore no yawiri dalillaji heɓugol kasindine sollasaɓe banggal luggugol ngol fedde nde yetti guɓal sima ko ngal totti fedde minisma ɗon e ɗon kan en kidal o yalla e nde huncana hoore kabaru makko kidal o kamari ɗum holitama wiide dabareji kasindinaɗi kiyane kabaru makko région ngaji kidal e Tumbutu fadde cakkite lewru avril ndu
suroɓe hakkunde ɓiɓɓe malliɓeɓe kollitiɗe ɓe beltiki wakkati joni hono anniyaji lobbi ɗi ɓiɓɓe leydi ndi gonde hokkidirde juuɗe yalla kaldal e kawral ngal antaɓe le majjum ɓe kollitiɗeɓe garan faabade leydi malli ndi kabaru jawlele ɓe gaɗan noddago fewde yimɓele mballoɓe leydi ndi ɓe keɗe kanko noddirteɗo Pierre Boyo yaw kankoni keƴaɗo walde union africaine nde le leydi meɗen ndi komo sifi dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou
en général no somme satis
ko ɓuuri hewde kay mi kuyani sanne yargol yesso golleji kuncanaɗi hoore gilla batu amen ñande sappo lewru février ƴaɓɓiru ndu yama kabaru muɗum yaawi kaɓe kollitimin wiide jawdi kasindinaɗi ndi heɓete on dulla wiide hono noon to nokkuji goɗɗi ɗatti yaltingol kalisi nder wakkande kalisi leydi Mali wona hunde yaafunde mine miila wiide ɓe gondi hen joƴingu laamuji hakkundeji hollitata wiide jongo mum foof ɗe kinnoto immaɗe mabɓe ana heewi ko hani dawrede fadde nden ballaji pamatoɓe leydi Mali ɓe goni ɗi ndi nawtorto nder immadiraji laamuji hakkundeji ɗi noon kabaru muɗum
wori
sakiraɓe so gabbi dow bemal ami ande ngal oɗo mbawi neltirde miijoji moɗon dow hellamel ngol min noddirta compte titer kañi studio tamani na oɗo mbawi noddude min du tawomin dow répondeur dow ɗiɗo numéroji capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho na noddon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi sakiraɓe hollitinde wiide honno kalami on ɗo kabaruji ɗi puɗɗata ɗo ɓe kollitiwide ko yaata milliardji jeɗɗi sefa kañen anniyi wattede wattu joni le kabaru saha leydi meɗen ndi no hani yirwirde ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗo wakkande ɓe gaɗno batu mabɓe ɗiɗo ɓo ɗo Bamako ɗo ɓe kolliti wiide ɗum réseau ngaji garoji tawede hen ɗi Segu Motti gaawo Tumbutu kidal menaka kañe e tawde ni keɗe kanko noddirteɗo Seydou Traoré o kankono gouverneur to gaawo to komo sifi dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou
ngal
ɗo kawrital e kawrtal ngal min buuwi wadde yalla min jawta kala ko golla kala ko hani gollede e kala ti Allahji kebaadi kanyadun hono dawrude di doti Allahji wakkat jun o kay on don ko gonden yama dun min kunjan hore kabar golliji hitande 2017 di min weltani san kabar mudun bangal nokuji didi tafon gollire de fuf kebe moñitinede bangi goddo dun entreprise an ciwdi di fuf ngatana ma hakkilo tato ko obe kunjani hore dun hewtugol golle den nayo nodda ko ngada mi fawde yimbe le nortotobe be yobe kayba kala ko golla ko kala jugibe anne jibude kabar mudun anda wide yo kabar leedi mali non be mbawi wadande himbeji mabbe imadraji ka be ngada di le sharia
il faut revendiquer dans les droits
nyaloma kejenaado kabaru bomboje de non gorri leeli ele de dido yambele je ngada am kenya do bomoko do wattu jone be gonde hokkude jamarnde hakkilaji lobbi hono kutteji tongidle de do bomboje no jama han tedirad no dido golleji gorri kede kanko jonsudu horeju leedi ndi o mo noddirta madame keita aminata mayga kanko laami walde ne noddirta ONG azirnde ko mo sifirdo hen do faccitango mumini sendebu
a cet instant précis
wakati joni mi kollitam baligu amen fewde e yimbe le hebbe torraji pusgol bomboje yo duubi joy joni ti dalaji rafindenagu anale leedi am duno wattu yiri ware nawtirgol e gollirde e sifa bomboje kewde ona kabborde kesse e juude gubbe jaadin koobe bonandaaji majji do bibbe leedi ndi e humani be hewtude jam e deere kanye humani be kabaru neddaku ana satti sanne suulaji ame ana mauni ko taykitide sukabe ngoni arandere be hebde torraji yelama be famde kala ko ben jii kanyu e fijude ana wawi latade sababu mabbe sobe be e nokkule rabade de kulantereji ana wawi ittude yonki si yimbe le fu iwde baliki yade sukabe fe gurbe ciagal mum kedjerto e mandeji
probablement de handicap permanent
wattu jono faabe dewto yalla hono dewte boyde bindiraade juude kaane hybrid le nokku meden o yimbe le gombe le nokku o fa yottu ande kesse de ko won darne muudo en do non sitili mobe cuubi le hen wakande be ngaddo kawtal mabbe gal kenen do bomako do le gal do kawtal walde o resende no der savama dc kan hokki ndiri juude e to jande do do wurnde no derta flas de jangente le leedi meden di taggal muudo be ngaram famminde jamarnde dewto yalla hono hani hybrid di do golleje no gorrino kede kanko no derta do banzuma trawade o kanko laami walde o ONG ne no dir savama dici ne comme sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
aujourd'hui l'importance de ce manuscrit réside
wakat jun o nafakaaji dido bindi anander no di faccintinte kabaru yurgu yurgu halama kabaru sifa jogol laamu halama kabaru hun tangol hore basiji e kanye kabaru hakkeji bibe adama dun halama di ngoni sisliji di min taaja wakat jun o so min pammi dido sisliji so min baawi nawtorade di di pamoto min biltude titallaaji kewdi mi hawnugo sanne ko batu mawdo do dewral be leedi ndi wada tawe kabaru mamiraabe am be halaka tawe dun bindi gondi der dewte men kidde de nawtoraka min milawide su dewtere windama jangama ma andama non tan ne renato fa abadan ka sunde windama tan tawe de jangaka denno ni enen de heddato e liti allahji e fratiji kewdi ko min nadata gollide ko mani de kabaru ande kanye kabaru lugaji gondi der leedi mali yo kuncana hore de do dewte bindirade juude de
recherche au mali qui s'intéresse au manuscrit
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe, studio tamani.
Rabdelo ne le raison ngaji meden di en puddiranto an songoto kambe janginobe jande hakkundere lycée Mamadou Issa Maygaabe collectivité wattu jone be ngaran be njoppita murtere mabbe de puddittonde bi collectivité du be ngaran fuddoto di do golleji le altinere waronde sabi de be mbi hi tiagal ko puddi murtere mabbe de fa yotti nyalawma hande wala fuko laamo halde mabbe be ngaran fuddittinde golleji ndute ngardam fa do banamba do waldine no dirta tegereni wonde to banamba to dene no dirtede hamdallah yam e puddito golleji mabbe bangal labal be mbuto yid won suudu kap wondo tondo fa yetto yo suudu gendarmerie e kolle golleji do no forobaji gondi ton di fu cuudi mudum fu be jehi be mbuto yi fa be koloto be ngulidi yanka kuma be lobbo si ndute garanti minirem fa do segudo wattu jono janginobe gombe tombe be gondi e famminer no kabaru fina tawa e jam e dedere wori to seguto ko yata janginobe tem der gonno le dido golleji lanni o do golle suudu ministre humnino kabaru jande le leedi meden di do tu gorgal UNICEF se krabe sembe kabaru imi jogini on do bete hande di adini fedde dun hande jokkitade kaldon e kawrangal le leedi meden di botuma be sappo en jago bo timmi le leedi di wattu jono be bi laamu hakkunde jo wara jukkinede le region tumbutu kany e tawdin le sappo tete lewru avril warorundu menaka gawo kany kidal du golleji ngaram futtinde ton le o do wattu fa hande kedot leedi do golleji do woni yimbe na surobe hakkon bibbe malli be kolliti do be belti leedi do golleji sanne le ko warata ko be ngaram fa biraade leedi malli ndi kabaru jawlele ko yaata milliarduji jeddi cefa do anni watte le reso ngaji jeddi golle leedi meden di do kabaruji fedde humini no hono kabaru yurwer le sa halidi meden di kanyu hokki dun kenen mali yambini walde do woni walde nations unies ne be nyammini le leedi meden di golleji tongide wattu jono no kutteji tongide kabaru no bomboji den gori le leedi di bomboji irsede le leedi de le majjondo be gonde okkude jamar da hakkilaji lobbi kutteji tongi do ido golleji secretary wono no sembe kabaruji de min jogini on do bete ande di kafa hande kedde hedade honna ndir ronno do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam